Ministry y'ebyobulamu etegeezezza nti abaana 12 be baakafa olukusense wakati mu kulangirira enteekateeka ez'okugema abaana okwetoola eggwanga lyonna olw'okwanganga ekizibu kino. Okusinziira ku Ministry y'ebyobulamu wakati wa Januari n'omwezi ogwokuna omwaka guno, disitulikiti 20 okuva mu mikono by'eggwanga 4 ze zakakasiddwa okubalukamu ekirwadde ky'olukusense okukakkana ng'abaana 12 bafudde okuli Kagadi, Kikube, Ajumani, Bulambuli ne Karenga. Kakati Ministry y'ebyobulamu ng'eri wamu ne bannamikago okuli abaggazi, The Vaccine Alliance, WHO ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ne UNICEF eky'abaana eky'ensi yonna basazeewo okutandika okugema olukusense ne Rubera. Avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi, Ministry y'ebyobulamu Dr. Charles Olalah akubiriza abantu okwettanira enteekateeka eno okukakasa ng'abaana bali wansi w'emyaka 5 bagemebwa.